munaasabadda qalinjibinta siyeetan iyo lama arday oo dhammaystay farsamada galanta ee mashruuca hay-adda Varo Foundation yaalla ka qoobida magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Somaliland. Ardaydu oo nagadaas ah dufcadii afraad iyo munaasabadda shahaadooyinka lagu guddoonsiiyay waxay ku qayb galay mas-uuliyiin ku tirsan maamulka Somaliland, waalidiin, macallimiin iyo marti sharaf kale. Waxaana ka mid ah ardayda kubadtii waana ku faa'iidaysatay mashruuca hay-adda Varo Foundation. Yaweebayo kumahadnagana sida lambari farsamada galanta weyn iyo sheegan in ku faa'iidaysato doonan.
Haddii maanta loo eego halkeenu maalintaasi taagnayn iyo maanta, ardaydaasi maanta halka jirta waxay ku qalabaysan yihiin xirfadihii kala duwanaa ee barteen ee isugu jira balambin, electrical iyo baitran gypsum. Hay-adda Varo Foundation waxay naga caawisay inaan noqono technicians ama waxay xirfadlayaal maanta u diyaaray inay suuqa galaan.
Anagu waalidiin baan nahay, waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in hay-adda Varo Foundation iyo macallimiinteedu ay ardaydaasi wanaagsan ugu bareen. Anaafka waalidiinta ku hadlaya waan idinka mahadnaqanaa. Waxaan ku soo koobayaa ilaahay khayrkiinaha badiyo, jasaakumullahu khayr.
Ardayda xirfadda baratay inay ogaadaan in naftooda u aqoonsadaan furihii guusha inay gacanta ku hayaan. Maanta hay-adda Varo waxay idin siisay furihii xirfadda, laakiin inaydaan halkaa kaga tegin.
Haddaad u fiirsato casuurtii dahabka hayay Islaamka soo maray, casrigii cabaasiyiinta iyo kii maawiyiintaba farsamo gacmeed bay ku shaqaynaysay. Xilligaana reer iyo waxay u yaqaanaan midfield beeryaran baa xilligii jahilnimada. Innagu waxaynu horumar joognay intii ay hooyooyinkeen farsamo gacmeed dahayeen.
Madaga farsamada galanta Abdulaziz Ismaaciil Cismaan iyo madaga walbarashada Varo Foundation Muna Ahmed yoono ku dawahi waana ku warbi ardaydu qalinjibiyay iyo wili boolayo shalbaradeen.
Programkan farsamada gacanta ee Varo wuxuu noo bilaabmay 2022-kii, hadda wuxuu noo marayaa sanadkii shanaad uu marayaa. Waxaa ka qalinjibinayaa dufcadii afraad ba hadda inoo qalinjibinaysaa oo ka kooban saddex qolo oo kala bartay saddex xirfadood kala duwan. Qolada koowaad ee ugu koonaysa dharka buluuga xiran waa qolada painting and gypsum board-ka bartay. Qolada labaad waxa weeyaan qolada biyaha bartay, waa qolada dhexda ku jirta ee dharka greyga xiran. Qoladaasna waa 72 arday oo bartay plumbing and pipefittingka oo biyaha oo labadii qayboodba, hadday qaybtii sanitary-ga noqoto hadday qaybtii fresh water-ka noqoto. Qolada saddexaad oo qolada greenka, green energy waad maqasheen, adduunku xagga greenka u soo guurayaa, tamarta la cusboonaysiin karaa loo guuraya ama dabayl ha noqoto ama qorax ha noqoto ama biyo ha noqoto. Guud ahaan iskuulku imika wuxuu soo saaray muddada 5 sano 293 tilmishan buu soo saaray.
Sharaf weyn ayay noo tahay inaanu la farxno ardaydeenii maanta dhammeeyey Varo TVET program. Hay-adda Varo waa hay-ad aad xoogga u saarta horumarka waxbarashada Soomaaliland. Hay-adda mashaariic kala duwan bay ka shaqaysaa marka laga hadlayo waxbarashada, waxaana ka mid ah mashruuc la yidhaahdo barbaarinta carruurta yaryar iyo mashruuc la yidhaahdo GPS ama Government Primary School Program. Iyo iskuulladeenii Varo Primary, Varo Schools, Varo Primary, Varo KG iyo Varo Sheikh Secondary School. Marka la isku geeyo tirada guud ee ardayda ee ku jira mashaariicdeenna, waxay u dhow yihiin 8,000 arday.